my life into.
Yes, I do. Yes, I do.
Will you marry me? Marry me.
Yes, I do. Yes, I do.
I give you something, then you give me love.
Yes, I do. Yes, I do.
I am.
Mapenzi barafu yamenikolea. Mbele ya moto siwezi sogea.
Faraga ukucha unasimamia.
Marafiki wakuru pembe walisha nilakahi. Nijaribu papai, niruke ya kondizi haifai. Tukigombana ninyamisha na kuwapa walai. Wako sirudi kiwai. Mwisho sikwenda pumzi liwe hai. Tuliachana tukarudi.
Will you be my husband?